Yamba na no pweza na fu Mbo ni kululu kila ni kasoba Sumangle mawe baby Awe baby Oh my darling Ngangale kulipo Mumutu sulipo Aswea amiko Nimbese konyuso Mabalibe nate Mabalibe nate Baby, we come on, we love all. My daddy, Tibufina Kusenda. My daddy, Mama wake up, Kumuti. My daddy, Tibufina Kugeta. My daddy, Mama wake up, we munani. My daddy, Tibufina Kugeta. My daddy, Kalumba Teti Sende Babi. Tibufina kusenda My daddy Mama weka kumutima Dala ni mpulu utani Waza wantomu utani Waza nga mtolu utani Iwana kupenda hii Waza nga mtolu utani Wantoma na giti Kipi mkoma sami Iwana kupenda hii Chaka kusheweka mami You know better than in kane Kumote mandiwe kwee yeah.